This is an MUT Radio podcast.
It's the sounds of Zaza Mshunlisi featuring Doug Silva, Betiwozu Zwele here on MUT Radio. Let's bring us to the 31 minutes past 12. 31st of October 2024. And as I promised you guys, I did say that I will just bring Zaza Mshunlisi on the house. Welcome to the show, Zaza.
Sanbonani ninjani.
Hey, this is Philile. We have been waiting for you for days, man.
Sengikhona. Sengilendile.
I'm lendile ngempela mfethu. How are you feeling, man?
Mhlamba ke ngiqale ngibabingelela nje bonke ngomshungu. It's aha! Thank you, phakathi ke. I'm feeling good. I'm excited. I'm just so happy to be here. Yabonga nje ukuthi ningimeme ngitholakala yonke indawo.
Lalela. Siku lomshunqo ziyakhala bethu. Before I start about usuku lomshunqo, let me just start about you. Who is Udlala Mshunqisi? A person who doesn't know Udlala Mshunqisi, but you know amangala for umuntu ohlala eDurban. You have to know Udlala Mshunqisi. Take us back, ukuthi Udlala Mshunqisi ukhulele phi, uzalelwephi, and yeah.
Yazi sengi umuntu mengibuza lokho sekuye kube umlando omude ngangazi namdalila ukuthi kube umlando omude kanje but uDladla uzalelwe kaMasho wakaMasho uDladla kaze etshele ukuthi ngelinye ilanga uyoba umculi like akaze kwayinto mhlawumbe ngizothi ngangayikhulekela noma ngangayifisa no uDladla nje ubeyifundela went to a boys school at Northwood Boys waqhubeka wafunda college Sentech college wafunda nginganakile indaba zomculo and then into engangiyithanda it was cooking because by profession I'm a chef.
Oh wow.
I've been cooking and then kwase sekufika ukucula ke ngale ya video liyana
isavana ema yeah
after that here I am today umshunqu uyaqhubeka waqala ngale ya video leyana njengoba namhlanje kunje.
Take me through that day, hey.
Yeah.
You an MC or you were invited?
I was not even an MC. I was invited emcimbini. So nginale tendency yokuthi yabama sekubhora. Masekubhora wonke umuntu uthuli, akusenzeki ilutho. Ngivele ngibhoreke nami.
Yeah.
So if masekuthulakele yila ingena khona ngikujwayeleke nje lokho angifuni abantu bebhoreke sekuthule sesixoxe indaba eyingeke
yeah
ukuentertainer into meyisegazini isegazini futhi namngasukuma ngalelalanga kwa namatemami lawe ngiwashayayo kwamnandi kanje kanti abantu bathatha ivideo.
Oh wow.
Bathatha ivideo ayengiqale lokho ngiphika abantu belokuthi hayi wena ngifonelwa mekufone ngikhumbula kahle akekho umuntu wayengifonela njengo Budlinda Sibiya esasokhozini ulilwa efona mhlawumbe ngifonela ka 5.
Oh wow.
Ngithi nje hayi ngeke kumine Budlinda ngagcina ngivumile ngathi hayi imini wathi hayi sikudinga la uhlelweni ngeke le video trenda kanje ungezi uzokhuluma nathi ukuthi kwenze njani lana kwenzakalani.
Man, kwabe breakthrough yakho to the entertainment industry.
Yes.
And who approached you first?
It was Benny Maverick. Benny Maverick. Nakhona ungiapproacha kwakhe nganginqaba. Kwasho ukuthi kuBenny uhlakaniphile kuneskill wathi nje mshunqisi asambe siyoyihlalela istudio kunestudio esikhona la koBhalitho siyoyichilela siyokwenza lutho siyoyihlalela nje. Hayi wasekuhlelwe uyazi ke studio ke kuba khona iziphuzo ezimnandi kwamnandi kwashintsha imudi kanje akwasase kudlala ibeats mekudlala ibeats wasobheni dladla lento aduyisho lapha eklampini awuyisho lana hayi mase sengisho ayibona into esiphenduka ingoma kwayinto nje enkulu so that's where it all started in Benny Maverick.
Oh, wow. Because I also thought you are Benny Maverick. I got them Kuluma no producer. We've been getting to me. We had a lot of students. I thought you were Benny Maverick. Then
the
I found
only one.
I
like, a lot of people thought of that. Because even Utoluguti Ngehamba na you Benny. Ababizye no Benny. Sebebiza mina. Benny Maverick. So, yeah.
I will manage right to Benny. Hey, shout out to Benny.
Shout out to him, definitely.
Okay. So uqala usuku lomshunqo.
Yeah.
Uqale nini usuku lomshunqo and what inspired ukuthi uqale usuku lomshunqo?
Okay, usuku lomshunqo, I think this is the fourth annual, because it happens every year.
Mm-hmm.
It's when I celebrate my birthday. Ne?
Oh, wow.
So, ngabona uthando labantu abantu abanalo towards me. Indlela abangithanda ngayo. So, saqala kaMashu, saqala nje, it's not a big scale, a small scale.
Mm-hmm.
Lapha artisan, but still ilagcwala. Ngikhumbula kahle that year, my first one, kwazi kwawudonga. So I did it the following year and got moved and I got wise men kawash. Yo, especially wise men is big. So kwakhine gcwele nakhona kukhulu. So ngaqhubeka ngalenza and then ngase ngibuka ukuthi kulonyaka ngeke. Abantu indlela abasuka kude ngaye kube khona amabhasi asuka ko Eastern Cape abasuka apha abasuka ngibuka ukuthi hey abantu bayalihambela usuku lomshunqo. So usuku lomshunqo sengalithatha ngilise at a bigger venue. So this year it's at a bigger venue, Bria Rovers. The fields are very big laphana, so I'm just hoping ukuthi abantu they carry on supporting usuku lomshunqo sigcwalise le ndawo kubonakale. Pume wonka malogish cause ngiaz wonka makase.
Lalela.
Ang konze kakhulu. Ishona lime lazi. Yonke ndawo. La ngifika khona kufika cha. Ukuthi hayi cha. Wakhona kumshunqisi.
You remember you were performing go Miss and Miss Day after party this year. Yo,
yes,
the crowd.
Yes.
Do you see? Kuthi wamupho umshunqisi uphuma on stage. Kuthi umshunqisi. We still want more of you, hey.
Lalela ke la ekhaya ke nje. Yo, MUTM njalo mengizila. Akaze kungashunqi, alikaze lingabhubhi. Even nalama events in again when the Guama fields in the outer fields. Oh, so good. Well, kumnandi lalela ngithanda kakhulu. Ngithanda kakhulu.
We love you, man. And I want to touch kumculo osebenza kuona right now. Usebenza wenzani currently?
I just released a single. It's Yini Lengaka. Etholakala kuwena.
Yini Lengaka vele etholakala kuwena? That's my question.
Zikhona ezinye ingoma ezizophuma. There are a lot of features. I'll be doing some more features. Even with under genres, because ngizokwenza nje even if feature, I think some entsukwini ezayo nje with Okabza. I know Vagro is on the line. Bakhona nje bethu the Uncle Waffles. This morning just sent something a bit ukuthi please do something on ngale beat. So nje I'll be working. A lot of music is going to be coming out. Maningi ama features zoba ngisho khona Gold Makes khona baningi abantu ngifeaturisho engomeni zabo. So abantu abalindele it's going to be a shungering summer lo December.
Yes, I sure and definitely I will be there. I'm going to go to Mshunqo with my team, you know. We have to. So my second last question, I want to know, Neb. What role do you think music play in shaping culture and in society?
Yo, kakhulu mfethu. You know, umculo ngisho ngathi unhloboni yomculo. Umculo will always be something that will bring us together. It will always be indlela yokuxhumanisa abantu ngisho abangazani, because umculo uyohlezi ubuyisa abantu ukuthi bezwane, uyohlezi usihlanganisa, uyohlezi nje into nento kuzihambe kahle, funeka ibe nomculo. So shout out to everyone who does music. Ngithi nje abangaphela amandla, because umculo siyawudinga. Umculo ukuze ngisho when it comes to gospel, amakholo amasasezo uthi uyalapha umphefumulo, uyasilapha umculo nje uyinto elapha wonke umuntu.
Let's just go to usuku lomshunqo. Ilainav, what can we expect on the
lineup? Ilainav iyabhubha. Bubha kakhulu. ishisa ngampela kuno Tira. Obviously Afro yonke khona with amaqwabe u DJ Tira, everyone is going to be there. Osibonisa shows osizwe umdlalo, say the whole Afro is going to be there, and then sina mapiano kunoku kuno Kabza the Small
Sarah
kuno Lerato Khanya kuno Somizi as one of our head MCs or host. Liyaphupha nje khona ubusiso abantu bangigcinele nobusiso khona umama we-midnight steering zobe kubhubha, so abantu abeze lizobe libhubha kakhulu.
Where can we get ama tickets if we want to buy some tickets? Because ngibonile lapha mengithi ngiyaqalaza kathi why sekhona la sekuthiwa nje sold out. I was like kanjani?
Ama tickets ayaphela. Ngiyacela abantu abadode ngisho ngithi ngicela bewathenge by this week because azokhuphuka. This is the last chance this week uzowathenga ngo 150 igeneral, because as from next week iyakhuphuka and siyaphela. Angase sikufaze bani sesisekugcineni kodwa siyaqeda siyaphothula abantu abathenga amathikithi siyophothula sonke ndawonye. And there's VIP. If VIP is 500 rand, and then there's on all our social handles kona VVIP, which is table bookings. So if you need more information akhona nje kwama handles ethu, uma ungena uzobona yonke into ikhona.
Zolomshunqe sibethe. That is your note. That is your signature. Make sure we have to know your sound. We have to hear that one. Hey? On MUT Radio. This is the Sangana Media Show. Thank you so much for coming through, man.
Thank you. Thank you very much for having me.
I'm a booking details. If you have a coin,
Akona Afrotainment, Afro events at Afrotainment. Mm-hmm. My social handles, everywhere, and all my page are verified. So, so please just follow my social handles to get everything, to know about everything. And usuku lomshunqo line page lalo, usuku lomshunqo music festival on Instagram. If you follow the page, you'll get everything, you'll know everything ngalo usuku lomshunqo.
Definitely, it's Lala Mshunqo is here on the house, and we are sure to usuku lomshunqo Silicon on the way. You have to book your spot right now. Go to web ticket and then buy it. Lapha epic and pay. Khona nje kamnyandu ngalokho kugijima khona emnyandu, mo go there or just go to Mega City. Or wherever like going to pick and pay and go to web ticket and secure your spot for your Suglo machine. I can't leave it.
I'll poop.
Hey, Bo!
This is an MUT Radio podcast.